Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe ono e jaam, hannde alkamsare jeɗɗi lewru août 2014 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓurima silma capanɗe nayyi e joyi le studio tamani maison de la presse min goni. On kumpitita hannde dow wiide goyyonkiji e mette tan mata e kala bankubankoɓe caggal ko galleji 309 kela toon ko ena kanko biyeteɗo wiyse Aliou Keita o. Ndenna ministre tirbine o ena yamiri wiyse o e hoore muɗum nangue. Ndenno walde wiyse nde kañum dow holli mette muɗum saabi e pamali hunde fuu ko ministre o anni wadde. Yadagali hoore sandu wiyetede Dine Ansar ndi o kanko du o yitama omo haala e vidéo goto. Ndenno happi leydi France anniya muɗum foyade hunde fuu ko woni jawdi heɓetende e ley leydi Mali ndi ena faa laaɓa. War hoore waɗi ley laamu tumbutu o ena. Ndenno jokka hono maire mbiyeteɗo hay bongo o ena laamu diire kañum e neɗɗo goɗɗo gandayso goto ɓe masimbinama Bambara Mawde. Ndenno bisimilla moɗon studio tamani. Ndenno yimɓe galleji 309 kañum e jeenayi woni ko hono kela. Ndenno lakku wiyeteɗo kalabambugu. Ndenno ɗi torraji pawama e dow maɓɓe gila sappo e jetti lewru juillet caggal hono yamirore procureur ɓamama gila jetti lewru janvier dappel bamako ɗo enna e inde walde service wiyeteɗo haɓɓoɓe ɗonno e ñawwuli. Ndenno hunde fuu ko wono hoorejo walde nde enna Massa Kone kanko o wi o hunde fuu o famali e golleji ministre o eno keɗoɗen Barke Cissé.
Cili ɗon la kuma ke ici
wala fuu komin kalnayi ici o fei ici hono makko goɗɗo wala fuu ko wajorakimo. O tiɗiri jama o fuu hoore on famminimo wiide talkuru ndu o jogi ndu galleji ɗiɗi tan o yamira helde. Minen ka wala ko hayni men e ɗum fuu ko wona min taykike wiide hoorejo walde golloɓe yamiri ɗi galleji kewɗi ɗi fuu kele. Hono ɗum e bandum procureur tan jogi saria yamirde ɗi galleji kewɗi fuu kele. Saabu sa taykima ñande nden ndeɓe kelta galleji ɗi nde kamɓe e civil en ɓolɓe tan gardi so ana sapoɓe galleji kanɗi kelede. Ay ɗum sa taykitike hono galleji kelaɗi fuu galleji ɗiɗi tan ɓe kanno helde soɓe naati eɓe kela galleji gonɗi bangue galleji ɗiɗi fuu fa laaɓi. Hay ɗi galleji kelaɗi fuu ñawɓe tan e mawɓe ñiɓunoɗi so koɗɗi ley majji. Kamɓe ɓe milannoɓe eɓe keeɓa hen nafoore mawde. Ɗum waɗi soɓe telni ñawɓe ɓe cooti galleji ɗi fuu fa laaɓi.
Ministre tilbine Mali Mohamed Ali Bacili haali e télé Mali wiide wiyse Aliou Keita o huulayi holewde galleji kalabambugu koɓe ko foti 309 ndungu joni e rafi andal procureur o jaaten talki galleji ɗiɗi ɓoli woni keɓeteɗi ɗimo hana ɗi woni jamira ɗi muyamo heela o saabi mbini torraji gendi hurdi saabi de ɓe keddoraki nokku fuu e ley nokku ɓe keɗo mbawi mowtade keɗoɗen Ousmane Dicko.
Ils ont caché les
ɓe keeli nokku o andal procureur daraniɗo saria. Voilà eɗe andi le Mali e le wattuji tiɗuɗi hono ndungu en neɗɗo hana e guinede. On nani cukalel dewel heddike hen saabe kanko e yum makko ɓe kennama sella ley ƴiwode ñaw nanguɗoma ley hen o o daɗali. Nde noddumo procureur yalla omo Marti Kumpa oɗo kabaru nde o holliti o felsanaki ɗum fayde wotere. Nden dokkumomi talki ɗi min janguidiɗi ɗum hawni kemen hono egguinde galleji ɗiɗi waddi so wuuro hurgo heela. Wona min sarata ɗum saria donnata golle mum. Miɗo jokki hen fa saria donne. Ana wiye saria ana nawi ka woɗum saria noon ka donnirten no haniri gono kala nototo ko waɗi ko
walde dental wiyse e Mali nde enna kañum holliti ministre o ɗotanaki saria fay seeɗa hoorejo mabɓe Aboubacar Namakoro Diallo kanko mo humpiti Issa Fakaba wiide eɓe e mette e kaddi mette jaten saabi de faamu fuu ɓe keɓali e ɗum oɗo golle ministre o keɗeɗen Ousmane Dicko faam.
Mi heeɗi ko ministre saria leydi men haali mi faamali yogaju ɗum. So wi neɗɗo riwatake e hoɗorde mum ndungu séria mum wala mi faamali séria fuu ɗu wala kaɗowo ɗum. Mi faamali no ɗum aywinori yettinoɓe kabaruji ni yaadude maɓɓe so hellane fawarde e nangude gollidowo mum. Ɗum mi faamali yo o ministre no nanɗe yo procureur tan yamirta kanko e hoore makko heedude majjum mi faamali. Homo ɗum nafata ɗum woni landogal. Mi naata e luggeefi kabaru o saabe o wartani saria fallonjo ko woni hen ko ɗo ɗum warri ni welali kam. O isie no hono no o wiri noon wala fuu ko suuɗete hen ndenno keɗaɗe gana dongal.
Sakiraɓe miɗen kiɗi miijago moɗon dow e hello Facebook studio tamani ngo on jaraba yaddagali kanko mo horje dina sandu arsandin sandindu en kanko mo yiyama jottemu ciagal lebbe kuddo ko mo majjuno ele video goto mo hala gila noga jeyna lewru jeppe jabbindu en alkam holide ay bangal dina aslam hongala o wala gagno o wi hunde fu wana gagno aslam e sona leydi france an han ko tawi leydi france ko hunde fu nanay do elle leydi malini en sona warda fo yaade tan jawdi do en ni en holiti Cheikh Oumar Diallo o holiti intala ag bilal wiido han ko france ko hunde fu wadda do sona fo yaade jawdi leydi en tan kede den barke sisi
andirado horejo amsar din kidal o yitaama e tele o mo hala e inde alislamaku goddo biyeteedo maghreb islamik nadun wobbe anambiya alqaida hande o mo jogori hore makko o hala nanejo dental jadinkobe gondube e sahal malibe fu sa jeewi dun tam dun onyata batu kanudo wadede algerito e lewrundu dun yalla gol wartugol sabi binta dun woni hono garnyondiral e masibaji hakunde jalini en hono no jiruden kenyen e hecci kenyen nin
to mo jaba e holtidde inno halde inde mudum holiti wiide yimbe jeegoyon den sami e naati bambara mawde jokka lamu tumbutugo so masimbini to yimbe didon holitama jokko mere ay bongo o kanyo ana e mabbe won lamu dire kanyo e gande zo neddo mum goto ben goni Musa Aliou kanyo Ali Abade den no sede o jaba kanyo jaba ali har ne won ko mo beydani du arke toure kede de Ousmane Diko
yimbe warbe bambara be kay so gongo gilla wakati jenal nangi ngari ne ngari de korni faade de kewi gorko mawdo gom yibe ko be kuli fadi jomo hanti be nangi be kaddi be dum gerema fa nangi yani de nangi yano de e nati ngindi e be ngilo sangal futuro be nati e ngilo faawi kiti tajaram ke yimbe be ndarta be won won be ngindi ha den be nati wakati min wi tan be nati ala bade do be bari dum be belli e yeydo galle Musa Ali do dum du tagal mum don kay fa wakati 1h45 den be nati dum be bari mo be ngindi de be yalta be dum be ndogo be non do koyde mabbe paske be jeppi motoji mabbe di tagal ngindi o wam wiide darni kilometer na di be jeppi motoji be ndogi teno di motoji dum fu wati gendarmen ana li gendi gendarmen kan nama fa yimbe be litti so gendarmen be kibbe warde wakati 2h 3h ya warde jodi yimbe be mbadi ni golle o lati di ton
den no kenyan baraka obama kanko mo horaji leydi amerika obami anniya e le batu hakkune makko e afrika ni amerika en o yidito e yadobe halaji obami anniya wiide faabaade leydi afrika de en leydi jeegon e le majje mali ane e majje wiide be ngara faabe balla dum hono habugol e jambatobe kanyi e jihadin kobe den ko yaata e milioji den no temedere e support kalis dollar hitande fu won kobe baldita de do leydi jeegon den e le dubi tati ya dubi joyi won kobe ngarta be baldira dum en o wiido en be kenyi ma million noga e jeegon dollar goddi fa galleji joka ko foti millionji chapande e jaw chapande jeegon ballire courant denno sen koti banga region ngaji holliti jiwonde mawnde woni ko masimbini neddo goto barmini du yimbe taton e lengendu kerwani ndi en nadu woni eli labu banamba denno fa ana foti ton e banaman foti kilometre 12 keddido hen o ana ware duubi 16 sabile borongal tam dum danino on wakkati jokka hono borongal ngal wurjuno e mabbe de Dr. Sewbe Banamba heɓeydanama faamu fade mabɓe fuɗɗude golle nde jande ana sabi mbina ɓe ene ɓuytude e tampereji e tiɗallaji Dr. en ɓoyɓe e golle ɓe ene lewru hurdu woni ko ɓe ngaɗi e ndeɗo jande beta hande holtide jande balɗe nayyi fuɗɗi sigu fa hollitide ana hanujide kabarugu ngureji jangoɓe l'école to ena ɓe ɓeydane en kamɓe humaniɓe ɗu e leccuɗi l'école ɓe ena leydi holla ana hano kote hoyli leydi ɗu toyi jande nde ena e ley daw hollitide hono service mawɗo kumaniɗo jande l'école to ena nde humani ɗum ɗum woni kap kañe e jokka académie ton ɓe tuugui ndeɗo jande batu mawɗo keeriɗo joom en gollirɗe mawɗe kañe usinaji fuɗɗi landinayede jokka hono gila kenya hakkunde conseil région kulikoro o en e humaniɓe yirwere ton ɓe en kanankoɓe jiida e golloɓe ko e gollinoɓe ko e mumɓe en faaɓe piida dabereji lamdinirɗe batu o en ministre hagguitere kañe e piyoɓe kañe ñiŋoɓe ñiɓoɓe to en gollirɗe kañe usinaji ɓe ley laamu o en kamɓe tabintinta o batu keeriɗo on jarama ɗo me seeɗa muñe seeɗa saabi yewtere no woodi